Zabbuli ey'ekikumi mu asatu mu emu. Mukama, omutima gwange si gwa malala, newaakubadde amaaso gange tegeegulumiza, so sitambulira mu bigambo ebikulu, newaakubadde mu bigambo eby'ekitalo ebinnema. Mazima ŋŋonzezza emmeeme yange, ngisirisizza, ng'omwana avudde ku mabeere awali nnyina, n'emmeeme yange eri wendi bw'etyo ng'omwana avudde ku mabeere. Gwe Isirayiri, suubiranga Mukama okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna.